Wananita mwenye kiti vile ananika ananifiti vile ananiva mtoto wa kufiti ndani ya fancy car. Been in the zone, her vision is gone while she singing my song. Queen in the street, I'm the king in my home, so don't leave her alone. You independent, you know that I'm winning. It's good that I'm grown, skeletons in the closet, so you know that she's willing to bone. Whoa, chick said I was sexy when I had no dough. Stay in shape when you broke dough. As long as don't start affecting my mojo. Mother, bunny, money, might catch a nigga playing polo. Girl, you can see that we rolling. Even the press can't control it. Run with me, baby, we loaded. I came on the scene and exploded. Gotta be mine, so don't blow it. We a good couple, you know it. Shika, Kote, Nako, Taka, Mutojo, Wallace, and Choke.
Jasha kumbata huyu mtoto. Swezi kusahau mipasho, dharau na changamoto. Toto alipata mtoto, sagoto limemkubali. Hasira zote na joto nimestupa kwenye mali. Anakula na chotaka, menificha kwenye chaka. Menifatka maruf kwenye box na takataka. Nampenda maraduf na umarufa hauna shaka. Kwake naitwa bwege, bwege fala umapenzi. Cheki nilivo lege, nimezama kwa mapenzi. Baga kondoka mama ye kwangu ndo kama mezi. Nilea na mpenda so sifa za kwenye tenzi. Simuachi, haniachi, siku zote, tuko wote. Iwe wapi kwenye party, pia tunye wote. Wende wapi mpenzi wa dhati, jo, twende wote. Nairobi, Bujumbura, Dodoma, na Arusha. Kote kila kona, tell you gana, kujirusha.
Aye, aye, aye.
Girl, you know you wanna roll with us.
E-A, but I'm stuck.